I've been in a situation whereby I wanted to adopt someone to be under my care because being in Tanda and I could see good potential. So she ngalo skathi wayinga uphasanga grade 12 wakhe. So ngam enroller to a school ukuthi aqhubeke grade 12 wakhe. How umuntu all of a sudden usethi no akaboni ukuthi uzokwazi ukufunda, ubone ngathi uzofeyila. Okay, ngamyekela. Then ngathi akamuve kazohlala nami, ngangimadoptela ukuthi ngimfundise ehleli la ehleli khona. So ngathi akazomuva ahlale nami eGoli. Weza hayi wajika wathi no, it's boring eJozi because phela mina I'm not a party person and la ngihlala khona it's very quiet. So ngamdedela ngathi okay, it's fine, angahamba. Hayi, and manje ayishe uyajema wenza yonke into. So yeah, I tried. I think I'll try again when the time avails itself because it's like we are Caesar and uNkulunkulu uyakubusisa kokwenza njalo. Thank you very much.